je volaba uzakuwana ngakatonda tasosola mawanga yegwe yambuza notulo okugenda kusubiya petelo abasajja bayo kyama slow nakati bakyali kaliro bwe wagenda omutonda ba nunula meliya sikiriza lero 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 akayala tekanume lero 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 niwakulonda kampe kucyeyo sikiriza lero 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 akayala tekanume lero 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 niwakulonda kampe kucyeyo oli ku mutima gwange oli kya muwendo mukulembeze wange kityofolyomu ne bwe nakusobye kizudde ojjamu katika bajje bameka olisigala ku luzi gwe owe wange n'amaaso mangi gali ku gwe mutima gwa mawoko tasikuta ameriya ne bwekinaaba kibuli eno mawoko tagwe mamaze butabana yegwe yatusabira ne saala etukewa katonda ku lw'abaana yegwe yalwana ne bayudaaya abaali bagala okutubira ebibanja sikiriza leero 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 akayala tekanume leero 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 niwakulonda kampe ku kyeyo sikiriza leero 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 akayala tekanume leero 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 niwakulonda kampe ku kyeyo ode ode ameri yasijja emize ode ode
yakubanza sulepa
yegwe yambuza notulo okugenda kusubiya petelo abasajja bayo kyama slow nakati bakyali kaliro ameriya ne bwekinaaba kibuli eno mawoko tagwe mamaze butabana n'amaaso mangi gali ku gwe mutima gwa mawoko tasikuta leero leero akayala tekanume leero 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 niwakulonda kampe ku kyeyo sikiriza leero 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 akayala tekanume leero 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 niwakulonda kampe